Isomo rya 70. Abamarayika batangaza ko Yesu yavutse. Umwami w'abami w'Umuroma witwaga Kayisari Augusto yategetse Abayahudi kujya kwibaruza mu midugudu bavukiyemo. Bityo rero, Yozefu na Mariya bagiye i Betelehemu kuko ariho Yozefu yakomokaga. Icyo gihe Mariya yari hafi kubyara. Igihe bageraga i Betelehemu, babuze icumbi barara mu kiraro cy'amatungo. Aho niho Mariya yabyariye Yesu, amufureba mu bitambaro, amuryamisha amatungo arira. Hafi y'i Betelehemu, abashumba bari baraye hanze barinze imikumbi yabo. Bagiye kubona babona umumarayika ahagaze imbere yabo, umucyo w'ikuzo rya Yehova urabagota. Abo bashumba bagize ubwoba bwinshi, ariko umumarayika arababwira ati, "Mwitinya, kuko nje kubabwira inkuru nziza. Mesiya yavukiye i Betelehemu." Muri ako kanya, babona abamarayika benshi mu kirere, basingiza Imana bagira bati, "Mwijuje icyubahiro kibi cy'Imana, no ku isi habeho amahoro." Hanyuma abamarayika baragenda. None se abo bashumba bakoze iki? Abashumba barabwiranye bati, "Nimuze tujye i Betelehemu." Bahise bajyayo, basanga Yosefu na Mariya mu kiraro bari kumwe n'uruhinja rwabo. Abumvaga ibyo umumarayika yari yabwiye abo bashumba, baratangara cyane. Mariya yatekereje yitonze ku magambo y'uwo mumarayika, kandi ntiyigeze yibagirwa. Hanyuma abashumba basubiye mu mikumbi yabo, bagenda basingiza Yehova bitewe n'ibyo bari bumvise n'ibyo bari babonye. Muri Yohana igice cya 8:42 hagira hati, "Naje nturutse ku Mana, none ndi hano. Sinaje nibwirije, ahubwo niyo yantumye." Ibibazo. Abamarayika batangaje bate ko Yesu yavutse? Abashumba bageze i Betelehemu bahasanze nde? Ruka igice cya 2:1-22. Na Yesaya igice cy'9:6.